Exodus 37 verse 1. Ubesaleli wawenza umphongolo ngomuthi womtholo, ubude bawo babuyizingalo ezimbili nengxenye, ububanzi babuyizingalo nengxenye, nokuphama kwawo kwakuyingalo nengxenye. Verse 2. Wawunamya ngegolide eliqinekileyo ngaphakathi nangaphandle, wawenzela udini lwegolide nxa zonke. Verse 3. Wawukhandela amasonga amane egolide ezinyaweni zawo zozine, amasonga amabili kolunye uhlangothi lwawo, namasonga amabili kolunye uhlangothi lwawo. Verse 4. Wazenza izinti zomuthi womtholo, wazinameka ngegolide. Verse 5. Wazifaka izinto emasongweni asezihlanguthini zomphongolo ukuba umphongolo uthwale ngazo. Verse 6. Wasenza isihlalo somusa ngegolide ecwengekileyo, ubude baso babuyizingalo ezimbili nengxenye, nobubanzi baso babuyingalo nengxenye. Verse 7. Wawenza amakherubhi amabili ngegolide, wawenza ngomsebenzi okhandiweyo ekugcineni kwesihlalo somusa nxa zombili. Verse 8. Elinye ikherubhi ekugcineni ngalapha nelinye ikherubhi ekugcineni ngalapha, wawenza amakherubhi aba kunye nesihlalo somusa ekugcineni kwaso ngalapha nangalapha. Verse 9. Amakherubhi awelula amaphiko awo ngaphezulu, amboza isihlalo somusa ngamaphiko awo abhekana ngobuso, ubuso bamakherubhi babheka isihlalo somusa. Verse 10. Walenza itafula ngomuthi womtholo, ubude babo buyizingalo ezimbili, nomubanzi bubuyingalo, nokuphama kwayo kwakuyingalo nengxenye. Verse 11. Walinamya ngegolide eliqinekileyo, walenzela udini lwegolide nxa zonke. Verse 12. Walenza usiko olulingene nesandla obubanzi nxa zonke, walenzela usiko lwalo udini lwegolide nxa zonke. Verse 13. Walukhandela amasonga amane egolide, wawafaka amasonga emagumbini omane asezinyaweni zalo zozine. Verse 14. Amasongo ayengasodinini izindawo zezinti zokuthwala itafula. Verse 15. Wazenza izinti ngomuthi womtholo, wazinamya ngegolide ukuba itafula lithwalwe ngazo. Verse 16. Wayesenza ngegolide elicwekileyo izitsha ezazisetafuleni, izingqwembe zalo nezinkezo zalo nezinkamba zalo nezindebe zalo zokuthela. Verse 17. Walwenza uthi lwezibani ngegolide elicwekileyo, walwenza uthi lwezibani ngumsebenzi okhandiweyo, isinqe salo nesiqu salo, izimbizana zalo namasumpa alo nezimbali zalo kwakukunye nalo. Verse 18. Kwakukhona amagatsha ayisithupha aphuma ezinhlangothini zalo, amagatsha amathathu othi lwezibani kolunye uhlangothi lwalo, namagatsha amathathu othi lwezibani kolunye uhlangothi lwalo. Verse 19. Izimbizana ezintathu zafaniswa nezimbali zamamilamundi kwelinye igatsha, zinesumpa nembali, izimbizana ezintathu zafaniswa nezimbali zemalimundi kwelinye igatsha, zinesumpa nembali, kwakunjalo kuwo wonke amagatsha ayisithupha aphuma othini lwezibani. Verse 20. Kwakukhona othini lwezibani izimbizana ezine ezifana nezimbali zemayamundi, zinamasumpa azo nezimbali zazo.
Verse 21. Isumpa phansi kwamagatsha amabili likunye nalo, nelinye isumpa phansi kwamagatsha amabili likunye nalo, nelinye isumpa phansi kwamagatsha amabili likunye nalo, kwa wonke amagatsha ayisithupha aphuma kulo. Verse 22. Amasumpa alo namagatsha alo aye kunye nalo, konke kwalo kwakungumsebenzi munye okhandiweyo wegolide elicwengekileyo. Verse 23. Wazenza izibani zalo ezisikhombisa nezizenze zalo zizitsha zalo zintsizi ngegolide elicwengekileyo. Verse 24. Walwenza ngethalente legolide elicwengekileyo nazo zonke izinto zalo. Verse 25.
Walenza li-athala empepho ngumuthi womtholo, ubude balo babuyingalo nobubanzi balo babuyingalo, laba nezinhlangothi ezine ezilingeneyo, nokuphakama kwalo kwakuyizingalo ezimbili, izimpondo zalo zazikunye nalo.
Verse 26. Walinamya ngegolide elicwekileyo ngaphezulu, nezinhlangothi zalo nxa zonke, nezimpondo zalo walenzela udini lwegolide nxa zonke. Verse 27. walenzela amasonga amabili egolide phansi kodini lwalo nxa zombili ezinhlangothini zalo zombili abe izindawo zezinti zokulithwala. Verse 28. Wazenza izinti ngomuthi womtholo wazinameka ngegolide. Verse 29. Wawenza amafutha angcwele okugcoba nempepho enhle yamakha athaphukayo ngokobungcweti bomthaki.